Chipaga again. Tunaanza upya sasa.
Yeah.
Chill.
Chipaga on the beat.
Amekuwa nesi, homa ya mapenzi sijiwezi. Dunia nyepesi, moto wa kuni so I guess. Na enjoy love, na enjoy love. Ananipa love, ananipa utamu. Woman, I feel like a paralyzed. Now I realize what you mean to me. That's ngurato petena. Machozi ya nitoke tena. Life is a game of give and take. She miss me. Every time she miss me. She need me. Every time she need me. She miss me. Every time she miss me. She need me. Every time she need me. Nilipotoka ni maumivu. Hapa nilipo afadhali. Afuweni angala udali. Ulinibeba nilipoanguka. Kweli mapenzi fimbo ya Musa. Afadhali angala udali. Mungu kanipa kufanana naye. Tabia nafanana naye. Si ajabu nikiwa na yeye. Mungu kanipa kufanana naye. Tabia nafanana naye. Si ajabu nikiwa na yeye. Oh my love. Woman, I feel like a paralyzed. Now I realize what you mean to me. Stats ngura tope tena. Machozi ya nitoke tena. Life is a game of give and take. She miss me. Every time she miss me. She need me. Every time she need me. She miss me. Every time she miss me. She need me. Every time she need me.
Look at me. Look what they made me. Stability. Chichi baby. Chipaka.
Chipaka on the beat.